Ulewa. Wanasema niko reckless, nasikia kama sauti unakuwa hiyo necklace, face mauti ama uti, yeah. Wanasema niko reckless, nasikia kama sauti unakuwa hiyo necklace, face mauti ama uti, yeah.
Kazi nkazi brake kue kazi safi, eh. Mali mali brake kue mali safi, eh. Kani brush, piga mswaki, monkey biz ya mavete, kani mblei na pigwe taki, eh. Kwani sikia na dank show mara ngapi, eh. Uliza shore kwa unleta ndovu ngapi, eh. Chom ni kani, mlango sita yo, natoa ngapi, eh. Mramba sita yo, chapa kazi teka teka man, biz ni legit, nilishundo fax John na ma middleman. Kazi nsafi, geri safi, bogi genje, na ukika follow naeza teko hadi tenje. Kanitani Babylon, friga dafi na kitoka kwenye chuo mpale nash mzinga ngapi. Kani gox na iches na kibenje, na mangoko na wanyaka kama
wana tete. Wanasema niko reckless, nasikia kama sauti.
Jones meni mkali ya kadai kuona graph. Bado niko IG na mdm ma paragraph. Na nuku imekala clash. Alinita masauti ya kakuta mewanyungu na kalabash. Oya haya bass, eh. Lazima ni kill, lazima ni shike na bwil. Kani mbogi na kunyo na bill. Kani njege na msuka na jill. Teka teka dea steel. Lipa mpungi na till. Tuna chill bila chills, eh. Violated wiggle, pull up to your dumb ass. Send a random nigga, pull a bullet to your dumb ass. Reckless, cause my nigga got my whole back. If I look behind, I'm just confirming if they wore mask. Find your dumb ass. Flow nit na bars, Buddha hapa lukwe wezi unrespect baba. Alafu cheza chini, mini big fish daga. Ati king, hadi nasonga kwenye sit like
wanasema niko reckless.